Brian Beats.
Ebyo byogenda we mokola mama lita. Bueno lita, oligwa kunswera gegarude. Ngabye byotambula obigula bueno lita. Lita, tuine mbawa neza kuleta. Kweziru mwenjala ziruma. Kwezi wopkola nkulavula. Okuzika kanyamposi. Nanyini zo winkorola. Tiba, ba, ba. Kwevela nange mkutase mbwaza kuno. Ba, ba. Kwevela kuze chobokola tofa wano. Ba, ba. Kwevela nange mkutase mbwaza kuno. Ba, ba. Kwekwata kuze bota kaloja kwelumia. Chirumira dala okusibe njala ngoli kumpine wote. Chumira dala okulaba emmere yonga bajikuisa kawo. Ebyo bintu byokola kwerita olidda wakwe. Wano tuina balwadde gwaina edagala kwe. Chumira dala okulaba omuntu ngoli awo kabata kufaako. Wano ngoyagala okulaba bakunyigira lita beera nange wano. Kwevela nange mkutase mbwaza kuno. Ba, ba. Kwevela kuze chobokola tofa wano. Ba, ba. Kwevela nange mkutase mbwaza kuno. Ba, ba. Kwekwata kuze bota galoja kwelumia. Chirumira dala okusibe njala ngoli kumpine wote. Chirumira dala okulaba emmere yonga bajikuisa kawo. Ebyo bintu byokola kwerita olidda wakwe. Wano tuina balwadde gwaina edagala kwe. Chumira dala okulaba omuntu ngoli awo kabata kufaako. Wano ngoyagala okulaba bakunyigira lita beera nange wano. Ba, ba. Kwebeera nange mkutase mbwaza kuno.